Factory.
Chama mboja mboja.
Mr. Lips.
Apa ni pine. Chiverini.
Straight out zpusha.com.
Nifuembu shitawaka kira
hey.
Nifuno pita choka munjira
Alaka.
Amuziwe jetu fana jaira
hey. Ok, wanakeleke
Jizajombo baganize nisoja
hey.
Bakuyope munga imbo ya valoja Ziva ziva kutindi sembo jamboja
hey. Ok, wanakeleke
Yang tizo na bamiro
hey.
Nikone kipamalilo Mtenge musha ngasufu noluza lino
hey. Ok, wanakeleke
Sira mantu nishinapanga kupimfi
hey.
Nikutia wagai pabiti kwa queen B Sunga fike peniri
hey. Ok, wanakeleke
Mr. Rips na bine walifit
hey.
Kwa salache kupamba mo street
Alaka.
Uyambela mwea choke la maite
hey. Ok, wanakeleke
Malapa niwa diamonga mapanzi
hey.
Palasi wa mongala che mafanzi Wanasanga lala na wapasa chance
hey. Ok, wanakeleke
Levo inakwela, leve ni bibi
hey.
Tambika pa TV Noma kunkala na machiki
hey. Ok, wanakeleke
Loko sambila mao brondi na show me
hey.
Chungu luka kwa tipropi Keche zanu ziti donki
hey. Ok, wanakeleke
Dine yo bati ndine kama nomo
hey.
Kasi na pae kamba chazi kombo Nibafana bama nipera mupomo
hey. Ok, wanakeleke
Ukaniona I look very simple
hey.
Bati nina gelo wa matimbo Bashimi kile jizo walipo lipo
hey. Ok, wanakeleke
My pockets are thick as mucus
hey.
Mabisa mamu mafutas Kama mama girls like toothbrush
hey. Ok, wanakeleke
My nigga sini imbila mahala
hey.
Tika tulikila balala
Alaka.
Unagone la pomba lala
hey. Ok, wanakeleke
Welcome, kwenye tima imba slow
hey.
Kalapa ama pempa soli Apata duala munga ni banyodi nyoli
hey. Ok, wanakeleke
Kwa utifu ni sisa boy bwela wate
hey.
Make sure phone wanyamu la charge
Alaka.
We inge na uyo ine inge na kaji
hey. Ok, wanakeleke
Mapele la mama ziba mabra
hey.
Se tip muli pusi papa
Alaka.
Angatele leva fana
hey. Ok, wanakeleke
Kuno rockstar pa na manai
hey.
Mwai munga tila kona rice
Alaka.
Fisha tina faka koka price
hey. Ok, wanakeleke
Inyanga nyisi ya zunguluke mute
hey.
Nukunda badi ya valike na mate
Alaka.
Mapase wonso loba kwele watate
hey. Ok, wanakeleke
Kukunano siyongali lako chape
hey.
Sevenze sewe kuchila che ukape Tie fulama we bantu bakutame
hey. Ok, wanakeleke
Ani pempa ya mawi Google Grace
hey.
Sini sevenzela lezi Mwani piki la mabazi ni chef
hey, Ok, wanakeleke
Ok, manika na lungula
hey,
Nifomo kupaila pakalindula Osa yeso ninge na muka putula
hey, Ok, wanakeleke
I got you Drunking
Bangers Factory
Straight out, Z push
up the lips
Apa ni bine